ya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika itangariza i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naye Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu karere ka Kisoro ho muri Uganda twumvikanira kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijwi riyobora. Ikaze mu kiganiro dusuruke. Abo dusurukanye muri iki gitondo, ndagira ngo ntangire mbifuriza umwaka mushya muhire wa 2022. Uyu mwaka dutangiye uzabere umwaka w'ubuzima buzira umuze, ibyishimo n'umunezero, ndetse n'uburumbuke muri byose. Banywanyi rero ba Radio Ijwi rya Amerika, ni njye Didio Nicyubahiro ubakirijeho nk'ibisanzwe muri gahunda ya dusuruke y'uyu munsi. Uyu munsi muri gahunda dusuruke turakira muri studio 42 hano ku Ijwi rya Amerika bamwe mu bakunzi bayo maze bageze intashyo z'umwaka mushya wa 2022 ku nshuti ndetse n'abavandimwe babo. Turakomeza dusuruke twumva umuziki ujyanye n'ibihe by'umwaka mushya. Reka nanjye mbonero ntangire nifuriza mwese mudahwema kudutega amatwi umunsi ku wundi, umwaka mushya muhire kuri mwe ndetse n'abanyu. Wowe umwaka mushya usanze mu bihe bikomeye bitewe n'icyorezo cya COVID-19 gihangayikishije isi yose, ndagira nti ihangane, umwaka dutangiye uzaba mwiza kurushaho. Izo ngoma rero zinikije akaba ariza Izo afatanyije na Mechika mu ndirimbo bise Turangije uyu mwaka. Abo bari Izo afatanyije na Mechika. Uyu munsi rero tukaba turakira bamwe mu bakunzi badusurike ku murongo wa telefoni batanga intashyo z'umwaka mushya wa 2022. Nabatindiye rero ku murongo wa telefone nkaba ndi kumwe na Kadusabe Jean-Marie Vianney uherereye mu karere ka Gakenke ho mu ntara y'Amajyaruguru. Reka rero nawe muhikaze maze yifurize umwaka mushya muhire inshuti abavandimwe. Jean-Marie uraho urakomeye. Ngaho rero koresha aka kanya Ijwi rya Amerika ryahariye abakunzi baryo kugira ngo babashe kwifuriza umwaka mushya muhire inshuti n'abavandimwe babo.
Ndifuriza umwaka mushya muri za tiyori iyo yamata na nababyeyi ba bari mu karere ka Gakenke n'umufasha wanjye n'abana banjye n'abaturanyi bose duturanye n'abandi bose n'abo twakoranye bose twabanyumva kuri radiyo Ijwi rya Amerika. Ndabifuriza umwaka mushya bazagire ubunani bwiza kandi uyu mwaka dutangiye uzababere w'amata n'ubuki.
Urakoze Jean Marie. Amakuru aho mu Gakenke si ubusanzwe byifashe bitaho ngaho?
Amakuru ari meza na kibazo.
Uwo mwaka mushya muyiteguye mutaho Gakenke, muracyagira amagi n'inkoko aho mu Gakenke?
Birahari cyane n'inanasi n'imineke n'ibisheke.
Nibyo. None nta wundi mwaba muri kumwe ngo nawe yifurize umwaka mushya muhire abavandimwe inshuti?
Reka mugufi.
Nifuriza namwe umwaka mushya muhire namwe mutwakiriye.
Kwibutsa izina ryawe nanone ngo ninde? Ngirinshuti Vincent. Urakoze cyane Ngirinshuti Vincent. Wadusurutsaga akaba yari Makoni Koshwa mu ndirimbo yise Bonane. Wowe mukunzi wadusurukiye ugifungura radio yawe, ndagusuje nkwifuriza umwaka mushya muhire, umwaka w'amahoro azira amahiri, umwaka w'amagara yuje amagana, umwaka urugo rwuje urugwiro. Reka dukomeze dusurukiye twumva akaririmbo ka All Stars from Burundi kitwa Bonane.
Tukule na tukunywa sote kwa raha zetu.
Barakoze All Stars from Burundi kudusurutsa. Reka twongere twakire abakunzi bacu bifurize umwaka mushya wa 2022 inshuti n'abavandimwe babo. Uyu ni Mama Serge ugira ati:
"Nkaba nifuriza umwaka mushya muhire abavandimwe banje bari ahantu bari kuri Goma, harabo abasigaye kuri Goma, n'abari Masisi ahantu biti gicanga, abo ngabo mbifurije umwaka mushya muhire ndetse n'abandi inshuti zanjye twagiye tubanayo n'abandi b'inshuti zacu bari aho muri Amerika. Mfite inshuti yanjye yitwa Salimu, hari n'undi witwa Mama Alice. Abo bose bifurije umwaka mushya muhire, nifurije n'undi witwa Amini. Imana ibahe umugisha kandi murakoze. Nifurije kugira ngo bazagire ibyiza muri uwo mwaka, ibyo bifuza Imana izabashe kubibaha. Turabakunda cyane, mubabwire ngo turabakunda cyane."
Urakoze nawe. Harya ngo muherereye hehe?
Merereye ahantu bita Rwa Mwanza mu nkambi, ahantu Bugande mu mpunzi, aho bita Toro.
Urakoze cyane kwifuriza umwaka mushya muhire inshuti n'abavandimwe bawe.
Thank you. kadiho wifuriza bakiri bato kugera aho ugeze
Barakoze cyane Alain Mukundwa afatanyije na Assumpta kudusurutsa mu ndirimbo Bonane. Shuti banywanyi dusurukanye muri iki gitondo ndabibutsa ko yari radio Ijwi rya Amerika itangariza Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Usibye kudukurikira kuri radio mwadukurikira no kuri internet mukoresheje www.radioyacu.voa.com kuri Facebook, Instagram ndetse na YouTube mwakoresha radio yacu VOA. Mushobora kandi kutwandikira kuri adresi yacu ya email akaba ari radioyacu@voa.gov. Dusuruke ikabikomeje. Reka twakire Muyango afatanyije n'imitari maze badufashe gukomeza kugubwa neza kuri uyu munsi mukuru w'ubunani. Reka dukomeze twumve n'ubutumwa bwa Thomas Bukeye.
ya ubwambe mu mwaka muzimba ishoje mudamu wange n'abana banje nabo tuvuka n'abari Burundi n'abanyeshuri twiganye n'abagenzi banje bose tubana hano Marawi n'abandi bose banze ku izina rya Thomas Murakoze.
Marawi muherereye hagana he?
Tuba muri Birongo ni capitale ya Marawi.
Iri ni ijwi rya Amerika, turi mu kiganiro dususuruke. Uyu mwanya ukaba warahariwe abakunzi b'ikiganiro dususuruke kugira ngo babashe kwifuriza umwaka mushya inshuti abavandimwe. Nkaba rongera ngo utangire utwibwa noneho wifurize inshuti n'abavandimwe umwaka mushya muhire.
Abansanzwe nitwa Tarina Tenayeli, nabamvuga mu ntara ya Rumonge nk'abandi mu gice cya Zambia n'izindi ngisaka. Narashaka gutasha mukuru wanjye witwa Oze na Tenayeli zimwe ngahanyene atashe na mutwe wanjye aragakiza Jedu nkiri kumwe nyine ngaha mu gisaka. Nasha papa na mama bari mu Rumonge, natasha bashiki wanjye bari mu Rumonge, mwese bajyabye nafashe imana nita akabimandi kumubiza emeri n'ubuse bari mu Rumonge, eka natasha n'abanyumva bose.
Yari G Stone mu ndirimbo ye yise Bonane. Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika itangariza ibiganiro byayo Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Turacyari mu kiganiro dusuruke. Abitegura kujya mu isabato ndabasuhuje kandi ndifuriza umwaka mushya muhire wa 2022.
I'm not afraid to die.
barakoze orchestre fellows kudufasha gukomeza kunogerwa na gahunda zisurukiye hano kuri radio ijwi rya Amerika itangariza ibiganiro byayo Washington DC. Gahunda dusurukiye kuri uyu munsi udasanzwe w'umwaka mushya ikabihumuje. Shimiye mwese mwitabiriye gahunda, mbifuriza gukomeza kugubwa neza no kunogerwa n'intangiriro z'umwaka mushya wa 2022. Kandi nimwibagirwe gukomeza gukurikirana izindi gahunda twabateguriye ziri buhite mu kanya karibuze. Ejo ku cyumweru ntimuzacikwe na Murisanga wa Venus Nshimiyimana azabagezaho ikiganiro Agasaro Kaburaga, ndetse nadusangira ijambo y'uwo munsi ntizabacike. Yari Dieudonne Cyubahiro wabateguye kandi akabashyikiriza gahunda dusurukiye y'uyu munsi. Imana ikomeze bane namwe naho ubutaha.